Andiswa thola blessing ya. Alongside your call of favor is a plot in action. At rapid of joy there. Zonge gumbe. Zonge gumbe.
Omutima go gukwate guchuse guteke mu byokola. Tetuda mabega. Ebirowoozo byo bebiteke mu byokola. Terekuda mabega. Jogera noyo muntu ayakera natandike kintu nga yomu alina pulani lwaki yatandika. Hey. Nga yomu alina ensonga lwaki yafumbirwa. Hey. Amaze ebanga ddene nnyo mu lugendo lwe. Kati mu maso alabayo ennyanja, ene mabega alabayo falawo, ng'olugendo ayagala luvaamu. Katonda gamba gwe songa busonzi, yamani amagenda gaffe n'amadda. Terekuda mabega.
Tusonge gumbe.
Tetuda mabega.
Tusonge gumbe.
Terekuda mabega. Omutima gwo gukwate gukyuse guteeke mu byokola. Tetuda mabega. Ebirowoozo byo bebiteke mu byokola.
Tugenda kusonga busonza mazima ddala. Ebyokudde mabega twabiganye. Bannayuganda bamanyi gye bagenda. Nzibi baduka na butiribiri. Genda kuduka nabo. Sipiidi tugenda osonga nabo. Abasumba abaweereza. Sambi wa kapira n'omusomi oyo. Ab'emikwano abakola mutonde nnyira. Okimanye ena tuli mu lugendo. Tusonge gumbe.
Tetuda mabega.
Tusonge gumbe.
Terekuda mabega. Omutima gwo gukwate gukyuse guteeke mu byokola. Tetuda mabega. Ebirowoozo byo bebiteeke mu byokola. Terekuda mabega. Jetugenda waliyo emirembe. Jetugenda waliyo empeera. Jetugenda waliyo okunyumirwa Katonda be yasuubiza.
Tokowa tokowa kukera kube nyonyekeze yeerye siringani.
Osabye okumala kabanga olabanga ebintu byobiganye.
Tokowa tokowa kusinza kuba Katonda yamanye birobyo. Tokowa tokowa kusinza kuba Katonda yamanye birobyo.
Pana choka pana choka pana choka choka pana choka ndugu wangu kwa bodo Mungu kwata kwa tumungu okuwe kumera. Kwate sala okuwe kubwavu.
Serious. Fire. Hands up. Kwata, kwata, kwato muko okuwe kubwavu. Kwata, kwata, kwato muko okuwe kumbira. Zengi koye.